every day. Divide and rule to achieve their own selfish gains. None of them are promises, them are gonna fulfill. Them are fill their bellies. When we die hungry, politicians are prosper. Ordinary citizens are so far. Emancipation, I and I need. No, me a talk to guilty conscience. My land, Kenya, not yet free. We are still in captivity. Stronger the chains that bind us. We are still in slavery. Usidanganyike. Kabila ni mbili, masikini na matajiri. Inti ya matajiri elfu moja na masikini milioni thelathini. Tunapozozana hapa chini, unapora mali yetu, bei ya unga bado juu. Gharama ya maisha imepanda juu. Sauti ya mnyonge imetuhulumiwa. Wanatubeba sisi mapala.
Bam, bam.